CK Music Promos.com.
JJ Facts Music. I love JJ Facts Music.
The Zambia real man. Jewen Rude Boy. Jehovah Jireh Makofi Aripanji.
Master Sounds Music.
You don't. Yeah.
Benzoni uza kulibe kwa mene unga ende hiwe. Kalai fikove. Taka pele lave apa pene. Benzoni uza sunga vale pona kuchi hiwe.
Now let's back to the sender. Now I'm waiting for testimony.
Mpala wa gai gai wa ichaba kuru na mapala. Ati better quit this thing, it never go anywhere. Kung for my shiwi ya pale best so annoying. But quit that is never win, kano wa shpikisha. Havalua ni best wa dusha mpaka wa kuwisha. Ukwishi kwa ulobe kano wa mfokulula. If you suma vya lipeta manu wa vyo kufukulula. This life not easy, mune yali tapata nga nao kwa ta vision. Ufule vyo kukakata. You fall down, pick it up, londo continue. Nalikapita mo sana, let me give you my testimony.
Benzo ni uza kulibe kwa mene unga yende hiwe. Life is cove, taka pele lave apa pene, yeah. Benzoni uza sunga vale pona kuchi iwe.
Now let's back to the sender. Now I'm waiting for testimony. Now let's back to the sender. Now I'm waiting for testimony. Testimony. I'm waiting for testimony. Testimony. I'm waiting for testimony. Fiadi chinja panomba. I'm waiting for testimony. Yeah. I'm waiting for testimony.
Anytime ya kushaina kasuba kali wariko the chains of bondage. Kale shaputai kemipaisha kowela shire shikata mapalo. Kubukali wa mfumu shari punda zalo. Muri wa mshiro tateshi na nalirungwe. Kufoyo wenu mwalenga tifimbe. Gani finish fimbi ningalanda pati from. Kupela matotelo kuchipuna chenu. Ofuna kwete yari fiat kakasani ka otho. Bale mbwena mwababambi no kutarika. Narifene minko ni mwebo mwanchisa. Ni kuishi wirenu na umfire mwaichesa.
Testimony, I'm waiting for testimony.
All those who believe in God, everything is possible. Ni mwishi na diamfu mufechapo.
Exclusive from ckmusicpromos.com.
Master Sounds Music, make on a beatbox.